jingle, this one is jingle.
Hey, Shytown boy.
This is in a big wagon and I'm blunt on two.
Number one.
Hey, I'm Ramp on the beds.
Oh, yeah, team, no stress. So Simba, so Yanga. Oh, yeah, we, situshatia team na jezi hazina namba. Wanapanga kupangua shida ni Mungu amepanga. Ona samna nyea mkono wa mtu alofundisha kuchamba. Ah, si tumetokea nyumbani uswazi ukichelewa kurudi unachezea kichapo. Ukifanya kosa dogo, uko mzima unakwekea kitako. Achana na unga robo kupima mboga za manati na msosi wa chabo. So kinona nipo town, biso mtoto akishua nimekuja kuwaso. Oya we, everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi pesa zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy. Ndo zafanya tuwe happy.
Oya we,
everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi shida zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy.
Oya,
ndo zafanya tuwe happy.
Oya, oya tuliko toka ni mbali. Mana tunajikubali. Kwa pwalo kazuia safari. Baba God ndo katupa kibali. Oya we,
oya penye ni mbana njia.
Oya we,
Mungu anatusimamia.
Oya we,
hatuchoki kujipambania.
Oya,
oya we, oya.
Oya we,
oya penye ni mbana njia.
Oya we,
Mungu anatusimamia.
Oya,
hatuchoki kujipambania. Oya we, oya.
Ah, usijenge chuki, mana chuki sio maisha. Boro ungejenga nyumba kichoka kukaa mwenyewe utapangisha. Kinyago licho kichonga mwenyewe kuna siku kitakutisha. Oya heshimu watu bwana, pesa ziwezi kukuzika. Eh, kama sio Mungu binadamu atalilisha kipi? Wanashangana shinda jana bado sifi. Kama hujanileta utanirudisha vipi? Oya we usinitesti, utatikisa kibiriti. Everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi pesa zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy. Ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah,
everyday tuko happy. Everyday tuko happy na hizi shida zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah,
ndo zafanya tuwe happy.
Oh yeah, oh yeah tuliko toka ni mbali. Mana tunajikubali. Wapwalo kazuia safari. Baba God ndo katupa kibali. Oh yeah we,
oya penye ni mbana njia.
Oh yeah we,
Mungu anatusimamia.
Oh yeah we,
hatuchoki kujipambania.
Oh yeah,
oya we, oya.
Oh yeah we,
oya penye ni mbana njia.
Oh yeah we,
Mungu anatusimamia.
Oh yeah,
hatuchoki kujipambania. Oh yeah we, oya.
Shytown boy number one.
Oh yeah we, jinga.
Take five now.